Yohani umutwe wa 20. Ku cyumweru ari wo munsi wa mbere, Mariya w'i Magadala aza kumva bwenda gucya, maze abona ibuye ryavanywe kumva. Nuko ariruka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati,
bavanye databuja mu mva kandi ntituzi aho bamushyize.
Petero ahagurukana na wa mwigishwa wundi bajya kumva. Bombi bariruka, ariko wa mwigishwa wundi asiga Petero amutanga kugera kumva. Arunama abona imyenda irambitse aho, ariko ntiyinjiramwo. Simoni Petero nawe abarahageze yinjira mu mva, abona imyenda irambitse aho n'igitambaro cyari gitwikiriye umutwe wa Yesu kitari hamwe n'indi myenda, ahubwo cyari ukwacyo kizinze. Nuko wa mwigishwa wundi wageze kumva bwa mbere nawe arinjira, abonye ibyo yemera ko Yesu yazutse. Bari batarasobanukirwa ibyanditswe bivuga ko agomba kuzuka. Nuko abo bigishwa bisubirira imuhira. Mariya yari ahagaze hafi y'imvarira akirira, arunama areba mu mva, maze abona abamarayika babiri bambaye imyambaro yera bicaye aho umurambo wa Yesu wari uri, umwe yicaye aho umutwe wari uri, undi aho ibirenge byari biri. Baramubaza bati,
wa mugore we urarizwa n'iki?
Arabasubiza ati,
nuko batwaye umurambo wa databuja kandi sinzi aho bawushyize.
Amaze kuvuga atyo ahindukiye ngo arebe inyuma, abona Yesu ahagaze aho, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati,
wa mugore we urarizwa n'iki? Urashaka nde?
Mariya akeka ko ari ushinzwe ubusitani niko kumubwira ati,
nyabuneka niba ari wowe watwaye umurambo mbwira aho wawushyize maze nkujyane.
Yesu aramubwira ati,
Mariya we.
Mariya arahindukira amubwira mu kinyarameya ati,
Rabuni,
bisobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati,
urishaka kungumana kuko ntarazamuka ngo nje kwa Data, ahubwo genda usanga abavandimwe banjye ubabwire ko ngiye kuzamuka nkajya kwa Data ari we So, nkajya ku Mana yanjye ari yo Mana yanyu.
Mariya w'i Magadala aragenda abwira abigishwa ati,
niboneye Nyagasani.
Maze abatekerereza ibyo yamubwiye. Nuko kuri uwo munsi bugorobye ku cyumweru ari wo munsi wa mbere, abigishwa ba Yesu bari bateraniye mu nzu bakinze inzugi babitewe no gutinya Abayahudi. Maze Yesu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati,
nimugira amahoro.
Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye no mu rubavu rwe. Abigishwa ngo babone Nyagasani barishima cyane, maze ababwira ubwa kabiri ati,
nimugira amahoro, uko Data yantumye niko nanjye mbatumye.
Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati,
nimwakire Mwuka Muziranenge, aho muzababara ibyaha bose bazaba babibabariwe, kandi aho mutazabibabarira bazaba batabibabariwe.
Ariko Tomasi witwaga Didimo, umwe mu bigishwa 12, ntiyari kumwe nabo igihe Yesu yazaga. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati,
twabonye Nyagasani.
Tomasi arababwira ati,
nintabona imyenge y'imisumari mu biganza bye ngo nshyire mu rutoki kandi ngo nshyire n'ikiganza mu rubavu rwe sinzabyemera.
Nuko iminsi 8 ishize nabwo abigishwa ba Yesu bari muri ya nzu, noneho na Tomasi ari kumwe nabo. Yesu aza inzugi zikinze ahagarara hagati yabo aravuga ati,
nimugira amahoro.
Maze abwira Tomasi ati,
shyira urutoki aha ngaha witegereze ibiganza byanjye kandi ushyire n'ikiganza cyawe mu rubavu rwanjye, nuko ureke gushidikanya ahubwo unyemere.
Tomasi aramusubiza ati,
mwami wanjye Mana yanjye.
Yesu aramubwira ati,
unyemejwe nuko mbonye, hahirwa abanyemera kandi batambonye.
Yesu ari kumwe n'abigishwa be yakoze n'ibindi bitangaza byinshi bimuranga bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwemere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana, kandi ngo nimumwizera muherwe ubugingo muri we.